kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Spain, kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa xalayta ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Labadan kooxood ayaa ciyaarayay lugtii koowaad ee ciyaarta semifinalka ee Copa del Rey, iyadoo lugta labaad la isugu soo noqon doono labada bisha Abril. Kulankii xalay ee kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid laba gool la hormartay oo muddo 7 daqiiqo gudahooda, waxay Atletico Madrid ku dhalisay laba gool ciyaaryahanada Alvarez iyo Griezmann ayaana goolasha u kala dhaliyay. Laakiin Bedri iyo Kubarsi oo Barcelona ayaa barbareeyey, hase ahaatee xidigaha Martinez iyo Lewandowski ayaa ciyaartaasi ka dhigay 4-2. Gabaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guul iska dhaadhiciyey, waxa uuna ciyaarta beddel uga saaray xidigihiisa kuwa ugu waaweyn oo ciyaarta wacdaraha dhigayay sida Bedri iyo ciyaaryahanka baalaha bidix kaga ciyaara ee Rafinha. Taasi waxay keentay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay fursadahaasi ka faa'iidaysato, islamarkaasina ciyaaryahanada Lloriente iyo Solet ay laba gool u dhaliyaan kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, isu geyna ciyaartu ay ku soo gabagabowdo 4-4 oo labada kooxood ay iskula agdhaceen. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona, inkastoo ciyaarta iyadu kontrolaysay oo gacanta ku haysay inta badan qaabka loo ciyaaray, haddana waxa ay ciyaarta gabagabadeeda noqotay koox walibaahi in ay garoonka barbaro kala baxdo, iyadoo lugta ugu dambeysa oo ciyaarta semifinalka labada bisha Abril marka la isugu tago guriga kooxda Atletico Madrid oo taageerayaasheedu ay garoonka inta badan camirayaan, iyo natiijada cidda soo bixi doonta finalka ciyaari doonta ay ku xirnaan doonta. Dad badan ayaa durba sii saadaalinaya kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay haysato fursad ay ku soo gudubto maadaama gurigeeda ay ku ciyaarayso. Laakiin kulanka ka hor 16-ka bisha March ayay labadan kooxood kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ku kulmi doonaan isla guriga kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Waxa ayna taasi muujin doontaa amaba laga udurusi doonaa cidda guushu ay raaci doonto ciyaarta semifinalka. Inkastoo kulankaasi laftiisu uu noqon doono mid xaqiijin kara amaba tilmaan ka bixin kara halka uu socdo hanashada horyaalka waddanka Spain oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona haatan ay dirqi ku hogaaminayso. Dhinacay haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Ingiriiskana, kulamaha adag oo xalayta la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee Brighton ayaa 2-1 ku dhufatay kooxda Bournemouth. Inkastoo kooxda Bournemouth ay soo bandhigtay kubad qurux badan, fursadana ay heshay, haddana kuma aanay guulaysanin wax gool ka badan inay Brighton ka dhaliso, sidaasina 3 dhibcood ayaa lagaga xaraga qaatay. Laakiin kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa kabaha lala dulmaray oo lagu durduriyey 4-1 ayaa lagu dharbaaxay oo Crystal Palace ayaa ladan uga adkaatay. Ciyaaryahan Nketiah oo ku soo biiray kooxdan markii ciyaarihii samarka laga soo noqday ayaan muddadaasi ilaa iyo hadda wax goola u dhalin, laakiin xalayto goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayuu Crystal Palace u saxiixay. Wolves gurigeeda lagu dubtay oo Fulham ayaa ka badisay Chelsea-na, waxay u awood sheegatay kooxda Southampton oo ah kooxda sagxadda fadhiisa, 4-1 ayayna guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kulamo adag isla horyaalka waddanka Ingiriiska ka tirsan ayaa la isugu soo noqonaya caawa. Kooxda kubadda cagta ee Brentford ayaa Everton soo dhaweynaysa Manchester United, oo Trafford waxa ugu imaanaysa kooxda Ipswich Town. Nottingham Forest iyo Arsenal kulan isha lagu hayo ayaa ku dhex mari doona guriga kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest. Tottenham Hotspur London waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Liverpoolna waxay Anfield kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Waddanka Spain, Copa del Rey lugtii koowaad ciyaaraha semifinalka Real Sociedad ayaa soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Xubinta ciyaaruhu waa nagitaatan kulan dambe. Waa Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo noli kulanta.